Wonde yande Yesu waɗa do'aare gada o timmini goto nder tokkuɓɓe mo sappo e ɗiɗo wi'imo, Modibbo ekkitimmen no men ngarata do'aare. O wi'iɓe, rano ngaɗirton do'aare, yanyako amen mo nder dow, ɗum maunina inde ma. Ko giɗɗa waɗe nder duniyaru wano nonno ɗum waɗirte dow. Hokkumen komen nyamata hande, yafana men hakkeji amen nonno men jafarto waɗanayɓe men hakkeji. Isnumen to men gaɗa hakke nden Yesu hokkiɓe habaru ɗu'um gam ɓe anda no ɓe ngarrata do'aare. E wodi goɗɗo neɗɗo gaɗuɗo koɗo jemma. Neɗɗo on wala nyamdu ndu hokkatamo, sey o yahi wuro higo makko. Oyi, higo am wari jemma, mi wala nyamande nde kokkaymomi. Imi toroma kokkan nyamande mi hokkamo. Oyi, mi arti mi maɓɓi dambugal, min pukkike mi isukaɓe, mi wawata omtangoma. To imi wi'a on ko o hokkamo gam higaku maɓɓe, o hokkaymo gam nonno o wannirimo jemma. Tore on kokkete, ɗaɓɓite on keɓay, cilmine ɗum maɓɓitanay on dambugal, gam toriɗo hu ɗum hokkay ɗum, ɗaɓɓutuɓo hu no heɓay, cilminiɗo fu no maɓɓitante dambugal. Moye nder moɗon ɓiɗɗo muɗum ƴamimo lingu o hokkamo mboddi? Ko bo moye ɓiɗɗo muɗum ƴamamo burodi o hokkamo yare? Onon ma halluɓe, on andi no kokkirton fii boɗɗum to ɓiɓɓe moɗon hakko nyako moɗon mo dow kokkaiɗo fii boɗɗum to toriɓe mo. Ɗum woni Yesu no ekkitiniri tokkuɓe mo do'aare.